Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita toɓɓoki jande e faado haala Mamadou Samba Sow jam walla sakiraaɓe heeɗiɓe. Ley lebbi tati garoji ɗi ko ɓuuri millioji sappo e jetti yimɓe mbiyana natan ley farti yolbere nder sahel ngel gollirde oni Ocha humpiti ɗon ley tongane mabɓe. Leyɗe Mali e Russie sembini gollidal mabɓe. Russie holliti faaboto Mali e kabaru jukoje siddawoɗe banggal dokkal ñamdude e ndiyam yiite ñande aljumare nde ɗum holɗum haala to Moscou toon wattu dawwol heƴaɓe laamu Mali. To Bagnagara toon noon ndemoɓe jaɓa cewɗo humpiti men ñiɓɓugol fedde darontoɗe hakkeji men hinniɓe oɗo golle o keñen am mbiyana keƴaɗo amen to Bagnagara toon ɓeydana en faamu e ley journal meɗe ɗi gon sembe kabaru amen hannde beta altinaires 23 mai 2022. Bisimilla sakiraɓe. Famɗi fof millioji sappo jetti mbiyana yimɓe sahel ngel matan yolbere momde le lebbi tati garoji ɗi mbiyana yo jateji ɗi holliti gollirde o ni humaninde golleji mbiyana neɗɗa ko Ocha ley tongande mabɓe humpitade ñande aljumare nde e wi Ocha yo adadu yimɓe ɓurde fof hewde gilla hitande 2014 yalla hinnade kabaru muɗum no yawiri gollirde nde waɗan juuɗe e jiiba banggal millioji $30 faaba leyɗe nayyi anayi majje Mali. Imran Akilu Maiga on ko heɓe ene keɗan fastango sita siɗiɓe.
Fedde humnine hunjude torraji ko entitirte organisation humanitaire holliti wi kabaruji ɗi ana tiiɗi sanne le leydi Burkina Tchad fawettade Malika e Niger. Ɓe holliti wi le ɗenne kuje ko yaata yimɓe million goto e ko yoɓi wonko welo torri ɓamde lewru juin wartande uttu. Le wi mabɓe ko yaata sukaɓe millionji jeɗɗi ɗi e ko yoɓi ɓe duɓme yaata duuɓi joyyi wonko laffi welo tampini sanne. Le o jama hisaɗo ko yaata sukaɓe million goto e ko yoɓi wonko welo ɓuuri tampude le lefo leɗɗo sahende. Le wi mabɓe so dabariji taƴaka ley ɗum yettono fa yimɓe millionji ɗiɗi e ko yoɓi ɗo e wawtoɗo nday hitane. Le wi hooreɓe fedde entitirtene Occane ɗi torraji fof ana haɓɓi e laffi deƴere kañ e teɗelaji ñamiriji. Fedde entitirtene organisation onisienne holliti wi kañum ana wondi e yidde ko yaata millionji $30 leɗɗe leɗɗe nayyi yalla ana saabo huncude ɗi torraji. O kalse haalaɗo ana fecce hakkunde leydi Burkina, leydi Tchad, leydi Malika e leydi Niger. Miccitunde jama on wi fedde entitirtene Union Européenne ga leydi Malni signini le yontere ƴaɓɓine talkuro wotoru ko yaata milliardji $33 e ko yoɓi Français fa. O kalse waranato saabe faabade jamarana bangi ñamiri.
Wattu novembre hitande 2021 leydi Mali ndi mbiyan limti ko ɓaadi millioji ɗiɗi yimɓele jiɓɓe kabaru yorɓe le région ŋaji Ségou motti kayi e mbiyan région ŋaji Sahel. Ndenno yo jateji ɗi hollita le communiqué ko kanko mbiyan hoorejo gollirde lollirde système d' alerte précoce e wimmakko leydi Mali ndi yawti kabaru yorɓere banggal sappo le temdere ka noon holliti wiide men jabuji na mbiyana huncana hoore banggal gollirde commissaire à la sécurité alimentaire ndewno mbaw latade sababu ma hinnade ɗiɗo telaji. Moussa Goyta woni mbiyan arɗo mbiyan kabaru système d' alerte précoce wonko han Imran Akilu Maiga keɗɗano fastango sita siɗiɓe.
Immadiraji ana hani waɗede kasine ceggal o wakkati ko dotede kabaruji huncude torraji leydi kam heɓe bawɗo fa handen ko fawde amen fewtide ɗi golleji. Soni ɗi golleji ɗi imini wadde ne heɓama waɗede noon a tawa hande ko yaata yimɓe million ŋaji ɗiɗi wonko laafi ñamiri tampini le leydi lukkuje lafaɗe ñamiri le wuddu leydi yo laamu Ségou laamu Motti ceggal muɗum fawtade sa hen leydi wonnu koje kasine to weeɗo torde sanne. Ɗi torraji fo heɓama ceggan wasde heɓde kammu nun ɗaɓɓiɗo on le hirna hen leydi laamu Kay fawtade laamu Ségou gudu ana leɗɗi tollaji goti ga fa hannde le o wakkati laffi ñamiri ana torri yimɓe hewɓe le leydi ni.
Sakira o tottaka laybo dukka warño banga bembe aɓe Facebook ade Twitter. Caggal dawol men heƴaɓe mbiyan ministre en yogaɓe to Moscou toon ministre koniɗo gollidal hakkude mbiyan leyɗe mo leydi Russie mo leydi Mali mbiyan gaɗi mbiyan kawrital nokkoɓe kabaruji ñande aljumare noga e leru mai mbiyan to Moscou toon noon Abdoulaye Diop holti wiide dawol mabɓe yolla mbiyan sembinde gollidal hakkude leyɗe ɗiɗɗe kañum ɗum leydi mbiyan dartan leydi Mali ndi dabareji fewde tialaji jukkoji mbiyan CDAO ɗi. Ndenno leydi Russie ka holti wiide waɗan bawɗe muɗum yalla ɓen faabade leydi ndi keɗɗana ko drawan maga heɓani ɗo fostango sita siɗiɓe.
Caggan kabaruji deƴere ka e laamu politique ɓe jantiri kasin de kulleji hewɗi joguiɗi nafa sanne ɗum wonko holliti ministre Mali won hakkude ka e leyɗe keddanɗe entitirtede Abdoulaye Diop. Mi wariga yalla mi heɓma kaalda e moɗon do kabaru jogo heewi ko hanno faabat amen dow muɗum. Meɗe yiɗi faaboɗo naatugo ñamiriji e nanan muɗum nde leydi amen ni. Caggal muɗum huunde fof ko dogata kabaru essence fayettode ñamiriɗi hasinginaɗe sanne faaboɗo amen naatal leydi amen ni. Caggal muɗum meɗe hasingini e winne ko watte e ñamiriji amen.
Jukkunoji ɓamaɗi yowade leydi Mali ɗum ko naati saabe hewtinde torraji mawɗi le leydi Mali. Ɗum ko holliti Sergei Lavrov, ministre des affaires étrangères leydi Russie. Le wima ko leydi Russie ni waran waɗa immadraji mawɗi faabade leydi Mali caggal kawral hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi.
Dabiriji taƴade hakkunde leydi Mali kan onon ana hani dugude nde kabaru keɓal kan e coggu. Mais faabaton ala kama ko heewi fayettade winde e nannal muɗum. Caggal muɗum e kaldi kabaru ko dogata faabade onɗon lawol mintere kaɓatoɓe.
Abla Diop wi kañ ana tijji ɗi golleji huntina hoore. Le wi makko leydi Malni ana joɗɗiniri kaldude e kowral hakkunde kan e fedde sedawne ka e pelle kedda fe da muɗum.
Bangal rafinde nagumi e bonandaji tawi kama le wuddu e berle ɓaleri leydi ndi ndonno hikmoji gaɗama ɗum waɗi le yontere ƴaɓɓiɗe nde kabaruji heɓaɗi to sikaso holti wide ben poste zofure no kurula ben hipgol waɗa dow muɗum to le wuddu ndun yimɓele jettonno cuutama le wuro domo to koro toon nde wonaɗe jon en kaɓaɗa ɗum woni ko holta nden noon kanko sita siɗi wonkoɓe ndi keɗan fasan makko
dagorgal osofirembe le guenne entretene gurala ka e sikaso kilométre aji deɓe hippama to yimɓe lonɓe hiite le nde yontere. Kibaruji holliti wi o bonala waɗi aljumare noogue mai yaade aswere noogue goho lewru mai. Le wi meɓɓe fe goto murta yonki mum le o hippagol ga neɗɗo goto yutama to yimɓe lonɓe hiite ɓe. Le wuddu leydi ni gendarme ɓe waraɓe guenne entretene tamani nde alkamsara sappo e jeene lewru mai le lamu barwuli sutra mumɓe fo waɗama nde aljumare balɗe noogue lewru mai. Le dagorgal mintere ɓe kan sego amad tal le guenne sego lamu ko holliti wile o wakkati guenne tamani ana heeɓa to maggal paɗe leydi Malni. Le lamu bañangara deƴƴat ana wonde heɓede caggande maggal paɗe leydi Malni waɗi immadraji le o wakkati. Ɗum ko holliti yogaɓe le ɗen nokkuji. Le lamu bangas cuuɗɗi l'école ko heewi fartare mairingaji ana udda fahande to yimɓe bonɓe ɓe. Le wi jamare nde ana ɓuuri jonta kewɗe hannden e réseau ana taƴi le commune ngaji jeenayi le cercle bangas o. Le cercle koro nde alkamsara sappo e jeenayi lewru ma yimɓe jettoon wonko yuta le guenne entretene domo kañ e koro kilométre ngaji sappo jeɗɗi. Sakira meɓe holliti ɓamde nden ñalande fawettade hannden ɓeɓe kabar fuɗu meɓɓe.
Ko woni darande jeunesse le ben kabaru tiɗala leydi Mali ndi wonno sisli ben kawrutal ngal landini irganda ɓe jeunesse irganda ɗum waɗi asawere nde noga e goho lewru me e wi kamɓe landini ɓe jeunesse kiridu ben wori ɓuuri fof yidde tempere leydi ndi ndenno ɓe gaɗan dabare famminde ɓeɗo ben jeune en ɓe. Abbas Diallo woni hoorejo jeunesse irganda wonko han Imrana Kilouma keɗa fesango sita siriɓe.
C'est les jeunes qui ont vu
sugaɓe jogal ɓe wonko yiiti jande mum en boni darorga meɓɓe ha tewdega ndu laawi muɗum ana daari. Leydi wawa hunjinde hoore soni walani sugaɓe jogolɓe. Ɗum saabi hannden so kamɓe wonko hani tawede yimɓe waɗoɓe immadaraji allah dien e deejer ana heeɓe. Mais entité hannden le lamorra amen ɗo sugaɓe jogolɓe ko heewi wonko yonkiji mum en boni saabi nde wolle. Sugaɓe amen ɓe wala e golle ɗe o. Ɗum saabi hannden so yimɓe bonɓe ko heewi ana wara ɓilole meɓɓe hokkaɓe haqqileji bonɗi. Ɗum ngo naati saabi hannden waddude laffe deeƴere le leydi ni. Ɗum saabi hannden so min waɗi immadaraji mais kawrotene jama fe e dam muɗum. Yalla mi hollitita homo fo haqqileji lobbi ɗi hani ɓamde. Ɗum ana nato saabe ko heewi meɓɓe yoppa haqqileji bonɗi ɗi wonde ɗi tilo ɓaman lawol lobbol.
Hoore joi G5 Sahel mbiyen holti nimsi makko ko leydi Mali ndi yalti le ben fedde nde holti wiide nden holti wiide leydi Mali ndi ne hani ƴewtade ben oɗo kabaru banggal himmeji gurudi ka noon holti ben hinnade immadaraji yalla den ben dental men gonɓe le G5 na laato ben na yara yesso nden wonko kanko lasa walata infamko heɓeɗen keɗen fostango sita sidiɓe.
Le wi Mahamat Idrissi Debi Itno oyo hoorejo guɓal G5 Sahel nga. Le wi makko yaltugo mal leyngal guɓal G5 Sahel natno saabe hewtinde torra mawɗo do leɗɗe keddande wonɓe leyngal guɓal. Le o communiqué o holliti metti makko ko laamukoɓe Mali taji o dabari tawa jantide e fe goto. Le wi président Tchad guɓal G5 Sahel nga yo hunde mawne jungo ɗe leyɗe ko natto saabe hunkide torraji mawɗi le lefo leɗɗe Sahel nde. Oy on lamdo laamukoɓe leydi Mali ni tinno wara kawrta e batu mawɗo hanɗo waɗede to ɗe leyɗe le ñalaɗe wara. Le wi makko oɗo wondi e jantude e hooreɓe leɗɗe keddanɗe wonɓe ngal guɓal do kabaru jogi heewi. O waro hewtina lamukoɓe malɓe kabaruji fukuɓe jantude muɗum. Le o watti goto ministre leydi Benin won hakkunde ka e leɗɗe keddanɗe entitirteɗo Aurélien Ag Benonci holliti le yontere ƴaɓɓine maggal paɗe mumen ko yaata temedere e deɓe wonɓe leydi Mali. Le gollal municement ana hani wirfitade ɗo e wattoɗo lewru novembre hitande 2023. Le wi makko ɓe taƴi o dabiri saabu dina leydi mumen hannden ana wondi e torraji mawɗi maggal laafi deeƴere le lefol Sahel ngo. Ɗi torraji won saabi hannde so ɓene wullito e maggal paɗe leydi mumen fiito yalla ana faaɓaɓe haɓde guɓe terroriste ɓe.
mais sukaɓe lukkoyi sappo e joyom ɓen ekkintintoɓe banggal journasiagal totta mañade aljumare nde noga liru mai ɓen talki sedantagal ɗum woni kamɓeen talkuru stage nden ɗum laatki caggal jonte ɗiɗi jande e famu waronde ɓeɗo sukaɓe lukkoyi ɓen ɗum ɗo o mijo mi fondation irondel kañe université IKAO men landi ɗiɗo ɓen ngalɗo kartal nden kanko keƴaɗo fondation irondel garin bebeño holti wiide hon ɗiɗo golleji kay men fondation irondel e studio tamani ɓen jeebata ko ɗi seeɗe wonko hanni Moussama Liste ko keɗɗo festan ko sita sidi ɓe
ne jande ana natto saabe huncide torraji hewɗi saabde ɗum natton saabe famtude jamare ne honene kabaruji hani yeɗɗirede honene yimɓeɓe hani famintinede de kabaruji lobbi sa ƴeewi hannde leydi malni anli laafi deƴere mawne ɗum wawa yewde caggal yiɗde kabaruji tenteji heɓre yiɗde kibaruji lobbi ana natto saabe ɓiɓɓe leydi ndu kumpintine de kulleji fuku watte le leydi ndi ɗum natto saabe ɗe waddude kowre hakkude ɓiɓɓe leydi kan e pelle keddanɗe fo e da muɗum sa ƴeewi gollal journaliste arajo goho muɗum yo yedde kongol muɗum adna funnana tawama wakkati deƴere ma wakkati lafi deƴere fo e da muɗum saabu dena yimɓe ladde kan e kuhle gelle mawɗo fo ana heeɗo radio ji ɗi
mandami en maire en ɓe juƴinaɓe wittu wattu 20 novembre 2016 ɓe junnama lebbi jeegom wonande men kananke leydi ndi ɗum waɗi ñande aljumare nde noga liru mai de communiqué ndenno oɗo manda o junnaɗo noon lebbi jeegom ñande noga goho livon ƴoɓɓiɗi ndu ɗum 2021 ndenno e wi lamkoɓe yo saabi ɓen rafi ndena gonɗoli leydi ndi fande li kabaruji mbiyen ndemoɓe jaaba cewɗo ley nokkuji Bagnagara e Bankas mbiyen ne jeeli joƴinde fedde darontoɗo hakkeji mabɓe ley yontere ƴaɓɓine nde mbiyen ɓe gaɗi kawrtal ley région Bagnagara e wi Amadou Lougué hoorejo projet yirwere Sahel mbiyen to Bagnagara toon ɗum laatoto sababu mbiyen huncande hoore sifaji golle e gurdam golloɓeɓe keƴoɗo amen to Bagnagara to Adama Djigui Bawon koɓe ende keɗo festango sita siɗiɓe
lewi hooreɓe o projet HDS yimɓeji ko heewi seygen sanne e moƴƴingo o réseau lewi agge mum nantumi ngal kappal natton saabe huncude torraji heewɗi ɗiɓe feete muɗum hannden
cehlaji min jogui goni kabaru jaagu muɗum risgol muɗum transport muɗum e heɓgol ndiyam guese ɗe
lewi safetu aru cagganɗe immadraji fou o holliti torraji mawɗi ɗi rewɓeɓe nduwolle muɗum onon lamda pelleɗo fe damuɗe tinno faaboɓe
projet o laatiki sababu min keɓat nokkuɗo min ndemata ka andon tiɗalla guruɗo o ɓuuri foof yo ko ɗiɗo nokkuji ɗi heƴantami yila amen yo yajinde guese amen ɗe so ni amiri en guure ɗe jaaɓi guese ɗe min gollotalle muɗum na hertana awdiji ɗi ndenno min jettitaka dowmude timmoɗe golleji ɗi
caggal muɗum famtude jama wi cercle Bagnagara ana lafa nokkuji lemeteɗe hannden lewi mabɓe nokkuji lemeteɗe temedere fo a tawan ɗum ɓurta nokkuji sappo tan ɗum ko hollite hooreɓe o projet HDS sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
eyi sakkerɓe ɗokkatten kabaruji amen hannde misitantano wawi sati fompita dow bembal amen 3w.sijotamani.org maɗunoɗo wiyamo 37 321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin
Money.